makawa maselae kama kawa kama kawa
kama kawa kama kawa kama
kawa kama kawa kama
kawa oya jume jume bado bite jangusha mzazi sibi kwa kashika jangusha bitu oya yudi kama bite mpe bitu wana yao
kama kama kama
sikia nazi babo lebo huda 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 huda
mama
Mizuka jamani tucheze mpaka kuna pambazuka watu wote kwenye viti nyanyuka mabaza kazi kwenu kujinyonga kama nyoka kama peli wote nimeshawashika kama peli ngoma imekubalika kama peli wote mmesharidhika usiulize utacheza na nani mtafute mchumba unayempenda kama kawa cheza naye midundo inavyokwenda kama kawa upatie mizuka ikikupanda
kama kawa
Masela wacheze number flow, au pipi blow, basi biti stop. Mashori wakatike number flow, au pipi blow, basi biti stop. Madingi wasikize number flow, au pipi blow, basi biti stop. Mashori wakatike number flow,
kama
flow.
Let's go!
Let's go!